Yes.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Ombali, iwe ukwenera kuzomerezwa ichincha kuzukumiska. Ine mbwenu ndilengeze waka nteura. Zomerezgani ichi chimanyikwe kuno. Za ine kukanagananga chinyake ngati icho. Ine kukondwira chomene kuwa kuno nyingweri yose. Ulendo witu kusendelea kufupi kumaliro sono wa ise kukaranga na imwe. Chifukwa ise itirina ungano unyake wa mchitikira uko mchikago. Ipo ine mkuinara kuwa na banja kuwelela kwa Arizona mwarubiro chomene. Ndipo hivyo vanda chite holiderawo la mchihanya. Ndipo ine mkuinara kuti ndirute nao kuti vaka sangaruskikepo kumarukunyake umazu waga choko. Ndipo nteura ine panyake ndifumengepo palimoza. Zivari moza, limoza la masabata. Ipo nteura sabata ya kurondezgako ine mkuyamba mchikago. Nteura ine mkuyendera kuzakawirako pamande na kuruta nao kwa Arizona. Ndipo sono ine mkutinka kufika pasabata mlenji kutora nyingo ira apo wali yose wandavuke. Pasabata usiku, ima nyingo zose mkubaba kufuka na wakufoka pasabata usiku. Ndipo mbwenu kupereka chisopo cha pasabata usiku kwa mliska witu, icho nchweme yai. Kwene ine mkutinka kuchita icho, ndipo kwene pasabata usiku ine ningatemwa pasabata usiku, kumana chisopo pasabata usiku. Ndewora ine mkubasunga vantu mpaka usiku chomene. Vana ndiva iwo wakiza kuno kufuma kutari chomene kumwera na uko kumpoto. Ndipo iwo wakwenera, nyanguzi nyake iwo wakwenda pa garimoto mahanya na usiku, kutwafike wakakuno kuchisopo chimoza pa manyuma wakuwerera. Ndipo ndicho chifukwa ine nkuyezga kupanga ichi pasabata mlenji, para ine ndafika, chikuwa pa iwo mwavi wakuwerera. Wakupulikira, wangwenda ntowa wakugomezgeka, umo ine nkuvaongera iwo. Ivo wakuendeske magarimoto kujumba mchivuvi, vura na chinyake chirichose, kutufafike kuno kujumba charu, mahandredi ya mitunda kuchisopo wakachimoza chichoko. Nteura ichi chikundipangisika ine kuwa wakuonga kwa chivuta na kuwa ntuava, chifukwa cha wawo ukuru, chifukwa cha uviri wawo ukuru, mwicho ine nkuyezika kuyoya kuvantu kuwa unenesko. Sona ine nkugomezika uundi unenesko, ine na mtima wane wose. Usange chikabanku chinyaki chakulekana, icho ine nkaganagana kuli chikabachiweme, ine chakudanga mbwenu ndirutenge, ine ndifumbenge mnyake yai kutuwarute kumarukunyake, uko ine ninadange kurutako, kuti ngafufuze kwali kuli makora panji yai. Ine ningampempa yai mtu mnyake kuti wayende stepu mwachuta, iyo ine nindayende mokale, ndipo nkumanya kuti ndi unenesko. Chakudanga ichi chikwenera kuwa mazgu gafumu, pamanyuma ine nkuyenera kuti ndiyende na kuona usange ichi chirimakora. Ndipo nteura usange ichi chirimakora, nteura ine ningamanya kuyoya kuti, rutani kudera uku, uonani ichi chikujura ntowa. Ndipo sono ine mkanagana kuti mparazi wali yonsa kukwenera kuti wachitenge icho, wakwenera kuti wadange ndiyo kurutako iyo mwene. Iyo kwenera kuwa murongozgi wavantu. Ntaku yoye chinyaki icho iyo wangabika pukukulake yai iyo mwene. Ise tukwenera kuti tirute na kuwa varongozgi wavantu. Mlenji ugu ine nanguva na chachirendo chomene, chakundi chitikira chachirendo pano pagome. Ndipo icho changuva, chakudera kumaliro wa utenga, ine na kumbanga kuyoya ichi mtu waira yai. Mkuona? Kweni ine nkugomezi ya kuti ichi cha yoye kakare, ndipo parije icho ine ningachita za ichi sono. Kweni ine ndirutenge kunyumba, mkiendera kukavazga za ichi. Ndipo nanguva na kuungana kuchoko kwa banja mhanyauno, kwa babari waka vane na iwo. Amama vari kuruta, ndipo ise tikati mwanga kukumana kunyumba kwawo, ndipo sono ise tikuruta kwa Deroris. Ise tangubana nyengo iwe mekura kumanya uku, kuyoyanga, ndipo tede wangu vapo. Ise tangu imbapo sumu zinyake, tangu imba nyimbo zinyake na vintu. Sono ine mkuanagana panyaki pasabata ikwiza mlenji, usangi fumu ingazomerezga, usangi mbare nevi wangazomerezga. Sono ine ngukumba kuti tiwe na chisopo cha machirisko, kuchipatulira waka kumachirisko pera. Ndipo ine mkanagana na utenga mlenji ugu, umofumu yangu chitira kundirongozga ine kuti ndi upereke ugu. Kupereka ugu, ukwenera kuti wangu tichiska ise pachoko, ime wanani. Kuti tigomezge makufika hapo. ise tikusevera ndipo ise tikukanangana vindu vyakulekana ndipo tikuyoya za ivyo kwene pamanyuma para ichi chafika pakuti zani muone icho nchinyake chakulekana umo mundu minyake wandiphaliranga ine nkukomezga wangu wambale wane kumanyuma uko wayawayanga kankhani kachoko mwanya uno za mwanarumi mparazgi na wake banyake va yumoza wa guru lake iye wakati iyo wangamanya kuyenda pachigodo iye wakati valiska na difumu yiri namwe iye wakati ine ningamanya kunyamala chigodo pa msana wane para ine nkuyambuka nadi fumu yiri namwe ndipo iye wakaruta ndipo wakachita ichi iye wakati ine ninganyamula chigodo na kuchika wirubara kunyambuka navyo panyengo imoza nadi valiska fumu yiri namwe chipakano chino chingachita chirichose iye wakati ine ningamanya kumivikani imwe muwirubara na kuvika mochigodo iye wakati sano olindizika minitipera mukuona nchinyake para iwe wasazikiramu muichi wa mwene mukuona sano kuti nchimwemechomene kwa ise kuyoya apa kuti amen nchimwemechomene kwa ise kuyoya kuti ine nkugomezia uu ndi unenesko kweni pamanyuma chita ichi iwe kwenera kuti uchite ichi apo ine nanguyoya makane awo mlenji ugu vantu vangukara mchizgezge cha Petros, iwo nta vangurumba nanga ndipempero. Ine ndiri kuruta kunyumba zinandi, nkuchiwona ichi. Kuromba pambere ni ndarute, ndipo kuruta waka mwene mura na kuzozga, ndipo nta nanga nkuvarombera vantu, ndipo nkuruta ndipo iwo vakuchizgika. Mukuona, uwa mbune nesko, ine ndiri kuchiwona ichi chikuchitika nyingo zinandi chomene. Mukuona, iwo kwenera kuvanako kunyake kuti uvikepo chipulikano chako. Iwe kwenera kugomezga ichi. Ndipo ine nkugomezga kuti ora lire pafupi, ndipo sono lafika. Ndipo ine nkuna kuti ichi ndi chisopo chapa tepi yai, iwo panyake vanga jipangira yimoza ya iwo vene, kweni iyi ndi tepi yai iyo ikuruta kucharuchose. Ichi chene icho ine na iwo yanga mlenji uu chatifikiska ise nkanira ku uchimake. Ndipo ndicho chifukwa ine ndiza mtora chapa sabata ikuiza kuwa chisopo chama chirisko. Chifukwa kufumira apo ine nkaba kunyumba, ine nda mpalirani ima ya zambonu one na icho chachitika na chirichose. Ndipo na chioya ichi, chifukwa icho ine na chitira vindu vyose ivi. Ndipo nteura mlenji ugu kuchilinganizga ichi nkanira kuchikoka chira cha umaliro. Sono ndi nyengo yane kuti ndijipereke kwa chivuta, nyengo ya chivuta kuti wayoye kwa ine. Wanani, ine mkijenera kuwa na kusinda kuchoko mumoyo wane nda mwene. Nta kuti nkwanangana kuti ine ndiri mweni, kweni ine nkukumba kuti ndiwone kuti ndiri kufupicho mene na vantu. Mkuona, vantu au ine ndiri kuyezika kubapalira unenesko uu wa evangeli. Ndipo iwo wakulazika kumsana ku ugu, ndipo wakufumapo na kuuseka ugu. Sono kwa ine, icho chikuoneka ngati cha kunyoza. Ine nkukwelira yai kwa ine, kweni kuvindu ivyo ine na karanguyo woya. Uu ndi unenesko kuyezikanga kubavugira iwo. Ngati kuyendesikanga boti, ndipo mkuti uku ichi chire apa yambukani. Uku fumaniko kumuronga ura wakusifukira ima mfwenge, ima mfwirenge kwenye kura. Ndipo iwo wakukuseka waka iwe, ndipo wakufumapo. Inya, kwa ine, ichi chikoneka ngati usange iwo wafumapo. Palija chinyake ine ningachita za ichi, wanani, icho ine ningachita. Kwa nini nkukumba kuti ndikirile kusika na muronga sono na kubakakamizika iwo, uwera niko. Wanani, ine mkenera kuwa na kapulikiro ako. Wanani, chifuwa ine nkumanya kuti kuliminyake kuwaru kura uyo wachari wandanjire. Ndipo ine ndive jenge mpaka, iyo wakati mpaka somba ya umaliro ya koreka. Ine nkukumba kuchita icho. Sono, ndipo sono kuti ndichita ichi. Ine nkukazga chinyake kuti chichitikenge muungano wa marurombo. Chinyake, ndipo vanandi va imwe mkukumbukira mboni woni ya chikoka cha umaliro. Chikoka cha chitatu chira mpanyiko. Ime mkukumbukira, wakaba chinyake chikachitika mpambere waka icho chenda chitike. Ine nkawona kubarakura kukwiza na kukirira mumarogara, ndipo kukati ine nda mkumana na wekura. Sona ine nkukazga chinyake kuti chichitike. Kuno virimika vijakari, vikachitikanga kuti visopo na kusanda kura vikandipanganga ine wakufoka chomene kuti ine nkakoranga yayi. Vanande vaimwe mkukumbukira icho. Nkafikanga wakapa kuti ine nkaimiriranga waka, ndipo ine nkapanga waka na Jack Moore kuwa kulimoza, ndipo Mbale Brown kulimoza rinyake, na kundiendeska ine kukwera na kukira mumsewu kukwa na ora para chisopo chikati chamara. Ndipo mbwenu ine kukachitika, nkaezganga kukanagana za uko, uko ine na nguva na icho cha chitikanga. Nteora usiku wose kugona kura na kukanagana za ichi, na kulira na chinyaki chirichose, na kuzizwa njifuka uri iwo vangu mzomera ya ifumu Yesu. Nteora iyo wakandipalira mboni woni, nyengo imoza iwe waza mkumana na dona uyo waza mkwiza kwa iwe, wavuara suti iskwesi, ndipo iyo wanyamulenge bonda mchoko mublangeti, ndipo kufuma nyengo ira na kuntazi, iwe waza mkuwa na mkungono kuzizipizika chomene. Inya, ene ngampalirani imwe chose icho, mchikago ichi ichikachitika. Usikura para dona mchoko wa presbetere, pala mulisika wake wakamtuma iyo kusika kula na bonda yura. Ndipo ene nkugomezika wakaba mdumbu wake, panji imoza wa iwo wakaba dokotara. Iye wakati, palija chigomezgo pabonda pekepeka chivuta mwene kongono wa mkwaske iyo. Iye wakaruta ndipo wakampalira mulisika wake. Mulisika wake wakati, inendirije vya kundiye nerezga. Iye wakati, kuti ndichitepo kandu pa machirisu waga uzimu aga. Chifukwa inendirije waka ichi mwa ine. Chipurikano icho chikutolera ichi kuti chichite ichi. Sono icho nkupa mneneska za ichi. Mkuona? Iye wakati, inendirije waka ichi mwa ine. Iye wakati, kweni ine nkama pa umoza wa maungano wa Mbare Branham. Ndipo ine nkakupalira iwe kutuurute na bonda wako kwa Mbare Branham. Ndipo dokotara wakatondeka, ndipo uyu wakati wafenge. Ndipo dona mchoko wakanjira mwene mura uko ine nkawa na mtundu unyake wa chisopo chavana vachokuvachoko vara vakatolika au vakapsia. Musikuru ira kumtunda kura, ime mkumanya, ime mkukumbukira apo ichi chikachitikira. Ise tikabanga na chisopo chira, ndipo nkanira kuzanga kugome wakiza dona mchoko yura wavuara suti iskwesi. Mwari wane na iwo vakakara uko, ndipo ine nkati kanganamuka ndipo nkalaviska kose zingirizge na kuona usangi iwo vakavaa kukura. Ndipo kukachitika kuti pambere ine nkavaninda fike waka, ine kugomezga bire poru na iwo vakayo yanga, panji mwoli panji vanji va iwo kwa dona uyo wakavana bonda mchoko. Ndipo dona wakaruta kugome, ndipo mzimu mtuwa wakafumbura chindu chose, ndipo wakamchizga bonda kwenye kura. Ine ngafumako, ndipo kufuma nyingo ira ine nguvuka yai. Wanani, ichi chikundisuzga yai ine. Ndipo ine ngurutirira waka na kurutiriranga. Sona ine ngukazga chinyake kuti chichitike na kuyamba hapo chikoka cha chitatu chira mumzere. Mkuona? Ndipo panyake pasabata ikuiza mlenji pachisopo cha machirisko. Panyake ichi chingapanga icho. Ine ngumanya yai. Ine ngukanagana chakuti ise tichite chingama chakuti mwapalire vantu vinu vakize na vantu varuari. Sono kuchisopo cha machirisko, ise tukwenda kuti tirimbikire pa vantu varuari. Mukize nao varuari vinu, ndipo mukize nao kuno pasabata ikuiza mlenji chomene, pakunji 8 panji 8 sati, ndipo ise tiza matuma iwo kuti vapereke kwa iwo kadi la pempero, apo iwo vakunjira pa mrugango, kweni iwo vaza mchita ichi. Ndipo pa manyuma ise tiza mkupanga mzere wakurombira varuari, na kuona waka icho mzimu mtuwa waza mchita. Ine kugomezga iyo waza mchita vya kuziziskwa usange ise timugomezga nge waka iyo uonani. Kweni ise tukwenda kumugomezga iyo pa icho sono na mtima witu wose. Ndipo ine nkukanagana kuti ora likuru lafika kuti parachiwuta umwa ise tayo yiranga mlenji ugu. Watuoneska ise vina ndichomene, ndipo vya titolera ise kuchinyake kufika waka kumaro. Kuti itisazgere kumpepete piriricho kurira, ndipo ndichocheka imwe mkukumba ntewara iri kumara. Wanani, kurutanga waka umo iri likavira, chindu chenechira na kusanda, chindu chenechira mwauchimi kuti mwone. Ine nkaimirira pa kagari, ine nkupemba chigokere uchino, ukawa msumba ukutowa, kusika mu Regina. Ndipo Aaron Baxter wakabaku kura na guru laise, ndipo fumu ikandipalira ine, nkanira apa pagome, ichi chiza mchitika, iwe uza manya chisisiniko cha mtima wawo, ndipo uo mbunenesko. Ndipo ine nkanganapo yae za icho mkavirokara, ine nkaruta kugome usikura na Aaron, ndipo nkayamba waka kurombira ngavaruari. Ndipo hapa wakize mwanarumi, chikavumbura waka umoyo wake wose. nyengo ya kudanga ichi chikachitika ngati nteura muka nyengo mchisopo cha machirisko. Ndipo pamenyuma ine nkalavisika kuguru, ndipo ichi chikayamba kukirira pansi pa guru na vintu. Oh, paraisi atakafika kusirigari nyake, hafu wachare wandayo yeke wa vintu, ya kutitikazge na kuona vintu mu maumoyo gabantu. Ine nkwe wa chirichose ya za ichi, kuchereka wanka ichi, wanani, peka peka ine ndakaka misikika nadi kuyo ya chinyake. Ndipo sono ine nkukazga chinyake ichi kutichia mbenge ngati nteura. Wanani, chivuta mtu wa yake yeka, nyango yake yeka ya ukazi kisikika kutichia mbike ichi. Ndipo ichi chiza mkuva, ichi chiza mkuva chindu chinyake, ichi chiza mkuva chikuru kuruska chinyake cha vindu vinyake viviri ivi. Mkuona? Ndipo ine nkulindizika icho kuti chichitike. Ndipo panyake ine nangugana gana wasange ine nkawana chisopo chichoko cha machirisiko panyake pasabata ikwiza. Ntewora pasabata ya kurondezikako, ine panyake ndiza mkua kuti ndafumapo na vana na ivo. Chifuka ivo kuinara kuwera na kuruta kusukuru. Ndipo ntewora pasabata ya kurondezikako, ine nkumanya, ine ndamkuva kumtunda mu Chicago, kuungano kumtunda kura. Ndipo nteura kuwerako pa mande ikwiza, kuzakanyamuka pa chiviri kuruta kwa Arizona, kutivana vakave pa skuru. Inya, kasi iwe ukasanga vichi mriska, yewo icho njwe michomene, sono hise tikukumba kuti tipulike za ichi. Nteura sono fumo yi mtumbikene mose, njwe michomene. Ndipo ine kukomezia kuzaka mwona ni imwe kuno pa sabata ikwiza, ndipo pa chitatu usiku, ndipo tegerezgani. Kuirua yae mipingo ichoko iyi, ngatu wa mbari Rader, mbari Jackson, mbari Parnell, na mbari wosi vana bachoko, au wakutoka mankungono kudera kura, uonani. Ndipo iwo wakuona ngati kutiise ndise wawo, mpingo umoza na iwo kuno, ime uonani. Ise tiringati mama kwa iwo. Kula ndiko iwo wakababikira, fumira kuno, valisika na banyake nteura. Ndipo mundu mchoko uyu kumanyuma uku, mbali ine nkakumana nayo usiku unyake kudera kura, Allen, mbali mchoko Allen. Ine nkukumezga mbali Collins kuno wakumanenge na mbali Allen, usange iyo wakumanya yai iyo. Ivo wose ndipo panazgi ba Methodist, ndipo vali marikuwona unenesko wa mazgu. Chene icho bungwe la mpingo wa Methodist, leni ilo ndi guruli weme lavantu mpingo ura wa Methodist. Ntamu nga ganagananga kuti iwo mulije mura, iwo valimo. Muli guruli weme lavantu mpingo ura wa Katolika. Muli guruli weme mpingo wa Presbetere, ndipo mara uose gara kura. Muli vanarumi na vanakazi au wakulindizika kuti wawone kuvara kura kukuvara pantuwa yao. Ima ya rutiririrani waka kuponyanga kuvara mkujikizga mchitemwa. Jeni tose tikure kusenderera kwa chivuta pa kuchita kujikizga tavene. Mkuona? Mungaro wanga kachisi uyu wazamara nkongono zake. Kumbukirani kuli ichi ndi chindi cho satana walina futi zonse mgehena kurazga pa ichi. Iyo wapangisenge mtu imoza kuchita chindi chinyake icho nja kususkana na icho imoza minyake wakuganagana. Iyo wakuchita icho. Iyo wasimikizi ya kuchita ichi. Iyo ndi nchito yake. Usange iyo wangasanga mnyake kuti wayewoye chindu chinyake. Mnyake kuti wayewoye za mnyake. Kuti, inya, tegerezga, kasi iwe wakamanyanga icho wakuti na wakuti wakachita. Kutegerezga yai kuichi. Kutegerezga yai kuichi, mtu wa jiri yose. Icho nchivanda, wanani, ndi satana, kugomezga yai ichi. Usange chiripo chinyake icho mnyake wananga, varumbereni iwo. Ndipo ntamu karumbanga mtuwa ya uzukusi, iwo yane, ini nkumanya ndi chito yane, ini mkenera kuti ndi murumbere mbari yura. Iwe wachivike ichi mumtima wako, nkanira mkati kurumbira mlongo siyura. Ndipo ya wayawaka, ndipo uwe wachite mwanadi, ndipo chindi cha kudanga iwe ukumanya, iwe ukufasanga iwe wafikasu mchisopo. Mkuona, sifukwa na kwenye nako, ise tarazga kukuchona kwa zuva. Fumu Yesu wafike ngelimoza la mazuva aga. Ndipo ime mkumanya, ine mkukanagana kuti ichi ichi za mkuva cha kubuchizga chomene, ndipo chweme chomene. Ndipo nteura kuza mkuva 100 pahandi, bachoko chomene pahandred vacharuchose, awaza manya apu mkwaturo ura uza mchitikira. Ichi ichi za mchitika waka mwachisisi, mwatukulije muntu waza manya chirichose za ichi. Mkuona? Ndipo kuza mkuva mkumanya, maguru gachoko gaza mkuti, enya sono wakuti na wakuti. Oo, iwa wakuyoya kuti kuli guru la wakuzentuka kudera kura, wakati guru likafumaku kudera kura. Ndipo iwo Icho chirintewura yai. Iwa baruta waka kumaro kunyake. Ise tirikuvapo nako kuzinduka kura. Wanani. Inya iwa wakuyoya kudikachisi mchoko yura. Mumaro kakuchemeka Jeffersonville. Kukava mamimbara ganande chomene ga iwo awo vari kuzgeverekera. Wanani iwo wakusevera waka icho. Iwo wabayo yenge. Oo kulije karikose kuyicho. Ime wanani. Ngati icho. Ndipo ichi za mkuwa kuti cha chitika. Ndipo iwo waza manya yai ichi. Fumira mcharo chonse, vaza muoneka au wali kufira makristu vaza mdanga kuhuka. Mkwaturo za mchitika, mpingo za mkwaturo kila kukaya. Ndipo pamanyuma masuzgo vaza mkwiza, ndipo oh mwe. Isa te kukumba yae kusakabakuno mnyengo yira. Ine kukumba yae kusakabakuno mmasuzgo. Yai, chivuta mkazumerezi yanga yai kutiminyake wa isi wa sakabekuno mnyengo yira. Chifukwa uyo ndi mkazuzi, ndi mkazuzi nditu. Uyo ndi mtuva, ndi mtuva nditu. Uyo ndi murunji nditu. Kulije chakuti, mwanamberere wakiza na bukulake la uombozi. Ndipo mkwatibwi wakwatulika. Iwo wene awo wakachikana ichi, wakwenera kuti vayendere mnyengo ya masuzgo. Wose vayuda na vamitundu. Ndinyengo uri ya masuzgo, ine nguchikumba yai icho. Fumu ndituvisikeni ine sono. Echo nchisambizgo chiweme cha nazarini. Ndinteura yai. Ndipo ichi ncha unenesko na choso. Ichi ncha unenesko. Uo mbunenesko. Ndizuzgeni ine na mzimu mtuwa winu fumu. Fumuskanimo charuchosi mwa ine sono fumu. Munga zumerizganga yai. Munga zumerizganga yai kuti ise tibe na. Umu mbali mlara mfipa wakayoyera. Kwana ine ndirinayo tikiti mwukulane. Uyu ngwa kudindika kare, para ine ngufika kusika pa mronga mlenjiura, ine ngukumba kusaka suzika yai. Nteura uo pa fupufupi ndi unenesko, ine ngukumba yai kusaka suzika. Sungani tikitu winu mwokolino chifuwa ise tikuruta kusirga. Gana gana ni wakaza ichi, nyengwa ikuru ya uombozi ili pa fupi. Ndiposono chinduchi yake, mbale kasi zinarake ndinjani kumtunda uku kuyutika. Ine nkanagana ndi mbale Graham, na mbale minyake kura uyo wakuchita uliska kura, mbale Shanks panchi nyake ngati icho, panji sink, mbale Snelling ndi mliska na yoso, mbale Snelling ndi mliska kumtunda kuyutika sono, ine mkanagana kutiungano wawo wa marurombo uliko pa chinai usiku. Sono imwe mkumanya, chingaba chiweme chomene usange ise tinga zakaruta kura pa chinai usiku, na kubawoneska vantuvara wene na wene pa choko, mkuona? Ndipo nteura para mbari Jackson, zinyengo apo iyo kubana wake, usange ise tingatora waka kaguruka choko ka ise pamoza na kuruta. Lutirirani waka kurombanga, lutirirani kupenja, inya kulekezga yai, kuyana waka na umuelia waka wapalirira iwo wakati, jimani nkando kudera kura. Para imo mafika pasi, imo masanga chitini chakare mkuti, inenda fukachomene. Fumisika nipo ichi ipantowa, nipo lutirirani kujima. Mkuona? Lutirirani waka kujima, chifuka ise tukwena kutitijime. Ise tukwena waka kutitijime, mbwenu kwa mara. Chifukwa, usange imwe mkukazi ya kuzakavamo yae mumasuzgo. Nchiweme imwe miyambeko kujima. Ndipo sono kwa ndamwene, ine kuparazika kwa ndamwene apo. Ine niyambenge kujima mkuzungoka kurusika umwa ine nkachitira. Chifukwa, ine nkuona angati nfeura. Mufuko na charu zingirizge. Kuti utumiki uu uza mchita kama uzaso. Umo uu ukumanyikwira sono pa fupufupi kulikose mcharu. Ine mkenera kuti ndirute koso. Mugori wakayoya kwa ine. Mlenji unyake ine nkati. Ine ngekumba kuti iwe usakarute nane para ine nkuruta. Ine ndiza mnyamuka cha mdera mjanyware para fumu ya zumerezga. Ine ngekumba kuti ndiyende charu chose ulende wose kuzingirira. Uwerako ndipo panyake kubana visopo mu United States nyengo inyake mchanya shkwiza. Ndipo iye wakati, ine ndine mchikuru chomene kuruta. Inya ine nkati, ine nkaruta para ine, wafupufupi ulendo uwane wa umaliro kusirika kwa nyanja. Wafupufupi virimika eite vya jumpa. Ndipo ine nkona ngati kuti ine ndiri mukaviru kawe miko sono kusika umu ine nkavira virimika eite vya jumpa. Ime mkumanya, mkuona? Ine nkumanya vinandi vya ichi sono. Ndipo pamanyuma ise itikachitora chisambizgo, usange fumu ikati, ine ndiku gavirenge iwe virimika 25V. Iwe ufokenge yai, iwe uvenge na nkongono kuruta, ndipo ine ndiku gavirenge iwe virimika 25 bacharu chapasi. Kasi iwe usankenge kufuma kukubabika kufika virimika 25, panji kufuma 25 kufika 50, 50 kufika 75. panyi 75 kufika 100 sono munthu waliyonse uyo wali kugabirika nyengo pa chalo chapansi wachitenge chinthu chene chomene usenge iyo ntha wakugwiritsikira ntchito nyengo yira mukutevetera chiuta ine mpwerera yayi icho iyo wakuchita sono usange iwe uvenge wakudokera panakazi panji vinyake nthiura nchipweme iwe uchite icho pa msinkhu wakuwanichi vilimika 25 ivyo vakudanga mukuona usange iwe uvenge karipentara mekaniki panji chinyake nchipweme iwe uchitore icho muvilimika 25 vya chiviri mukuona pamanyuma ine nkakanakananga za ine nanga kasi ine ningatora mpa ine mbwenu nditorenge kufuma 75 kufika 100 ine ndivenge wa mahara wa vinjeru ine ndivenge wakukhazikika makora ine ndimanyenge vinande za icho ine nkuchita ine ndiri 10-8 panji 10 msingo wa vilimika 10 kurusika nyengo ya chumba apo ine nkapa kusirika kwa nyanja ine ni dukenge dukenge yai ngati kuti ine nkukoma njoka ine ndimanyenge vinande za ichi wonani ine nkumanya kachitiro ichi chikuyana waka na mwana wa nchewe kurumananga na kachona wonani ime mkumanya umo imwe munga mkorera iyo ime ntamu kuchita kudukira mumura wampare ninge imwe wonani manyani urikarega wake nipo wonani icho iyo kuchita nipo isetu kusambira vinande vya murwani ndiura isetu kwenye kuti tifufuze nduwa zaki zose na umo iyo wakizira na icho iyo kuchita na kumanya kachairo kake ndiura iwe wasambizikika umo iwe unga chaira na nayo iyo wonani ndiura ine nkugomezika sono ine ngampalira mugori ine nkugomezika kuti ndiri mumsinku weme sono kurusika umo ine nkavira vilimika 40 vya jumpa ndipo nga jumpa wonani ndipo ine ndiri 54 ndipo ine nkugomezika kusanga ine ndikhalenge wa moyo ndipo ningamanya kutoka toka umo ine ningachitira sono para ine ndiri 100 kusanga ine kusanga yesu wangachedwirapo nyengo itari ntheura ine mbwenu ndiza mkuva mumsinku wemiko kurusika umo ine ndiriri sono kuti ndirute mukuona chifukwa iwe kumanya vinandi vya ichi iwe kumanya vinandi vya kuti iwe wangachita na umo iwe wangachitira ichi umo iwe wangachitira na chakuchitika turani vandu vanandi sono kusanga iwe wamkuvachita operationi iwe wakuti doktara mupya wakakwira waka ma yesu zuvari nyake ndipo fuma waka kusikuru ya mankwara iyo wandachitepo operationi murekani iyo wachite ichi oh yayi imwe mbwenu muyo woyenge wangachitanga yayi munthu uyo yayi yayi bwana kweni na kananadi ine kukumba yayi kuti iyo wavike chimai pa ine inya chiweme ine ndirote kusika uku ndipo nkamtore wakuti na wakuti ine kupulika kuti iyo wali kuchitapo ma operation kanandi iyo kumanya kachitiro ka ichi ndicho ichi onani ndiyo fundo iyo imwe mukanagana za ichi kweni mukuti vichi za moyo ura ine kukumba munthu uyo kumanya uko iwo vali ndipo kuimanya ntowa uyo wali kuyendamo mu iyi inya nadi fumo yi mtumbikeni imwe vili makora mbare Neville zanga kuno sono ndipo chiuta watumbike mbare Neville kuruwa yai sono pa sabata ikwiza
I was just had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized I esteemed the ministry of my many brethren outside of there before Brother Branham come I said now I don't know is he a minister tonight I was talking to Dr. Lee Vail here and I said I was in the meeting at Middletown, Ohio and you were the one that talked through the day and I said I deeply appreciated the meeting along with the teaching that Brother Vail did over there in conjunction with the meeting at Middletown yes. and I said I esteem the servants of God and one of us I said whoever preaches it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does? Brother Branham didn't, he might have known this,
no,
but he didn't say anything about it. So I asked Brother Vail tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight, and speak for us. I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vail. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said if you didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Vail spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Vail when he speaks.
Amen.
Lord bless Brother Vail.
Vina ndi chumene vika yoyeka mpaka ine katondeka kuyoya chinyake kuchipanga ichi kupuliki kwa makorako. Ndipo ine ndiri na chigomezga chose kuti yangu wafumu iyo yangu nozga ichi kuti mbare veru wapereke utenga pama nyuma pamlenji uu. Ime wanani, ichi chikwenda kuchitika mwanteura umo. Ise tukupokerera icho kufuma kwa chiuta. Vichi, pare vindu vinandicho mene iyo wayo yanga. Ine ndire na mauparazgi 20 ndaremba apa kufumera pa ivyo iyo wayo woya. Ine nagananga apa za chierezgero chimoza chichoko kuti ndikozgere icho iyo wongiyo woya. Sono ise tukulaviski apa koroko iyi kutitimanye kasi nyengo yiri vichi. Peka peka kuti kachisuro kalikose mkoroko yira kakwalira nako kamoza na kanyake. Ise ti imanyenge yae nyengo ya UNESCO. Ndi UNESCO uo. Ndipo icho chikutolera ise tose pamoza. Usange ise ti kukumba kuti tuone chikoka cha chitatu kumchitira nadi chinyake chiuta. Kukwalira nako na waliyonse wa ise pamoza. Kuti tijikizge taveni pandazi pa chiuta na kufumbura kwa nanga kwitu. Na kuromba na kumugomezga chiuta pa vindu ivi. Ine ngugomezga chumene kuti ivyo mbali veru wangiyoya ndi UNESCO. Kuti chiuta nta wazamvika mzimu wake mwa kubinka. Uheni kachisi wambula kupulikira. Iyayi, uu kwenera kuti unjire mu ntowa ya kutozgeka kwa mitima kukubaba kose na uchikana marango. Makuti ise tibibatuwa pandazi pa chiuta. Makuti iyo wangatumizga mzimu mutuwa wake mwa ise kuti vindu ivi vichitike. Ine mkanagana kuti para imwe maruta kunyumba usiku uu. Kusange imwe mungakavazga buku lichoko lila la Judy. Imwe mwamsambira vinandi sono za icho mbani veru wayowoya. Ndipo iyo wanguti ine mkufirira pocho mene pachipulikano icho kare chikaperekeka kubatuwa. Ivo wakafuma kuku ichi. Umo muntu wa malingaliro gahene na vinyake nteura. Wakanjiramu ndipo wakabanyenga iwo kufumako kuvindu jeneko vya chiuta. Ndipo chiuta wangateveta umo iseti kumuzomerezgira iyo kuteveta. Ndipo kuli vindu vinandicho mene viweme. Ivyo ine nkuyoya. Ima mkumanya. Vandu wakukumba mazaza. Ndipo nati iwo wakumanya yae kasi mazaza ndivichi. Wonani, ivo wakumanya makora yae kasi nchichi chikuchitika na ichi. Ntowa ya kurutira kuchanya ndiyo nja kukirira pasi nyingo zose. Usange ima mungu kumba mazaza, wonani kujikizga umo imwe munga chitira. Fumaniko waka kukuganagana kwini kose kwa vijacharu, nipo jikizgeni mwavene pantazi pachiuta. Ndipo nteura imwe mkuva na mazaza kakuru kuruska muntu uyo wakuchimbira palipose mnyumba na kupanga chiwawa chikuru chomene. Wonani, chufuwa imwe majitereska mwavene na kujipereka mwavene kwa Kristu. Imwe wonani, kujikizga mwavene pantazi pa iyo. Ago ndi wa mazaza gineko. Imwe mundi waneske ine mpingo uongo kujikizga. Wakujikizga mkukwana nta wa mtafu. Mpingo wachitemwa waka, mpingo kujikizga, ina ndi mwona sikeningi ime mpingo uo ulina kutemwereka na mazaza kachiuta mwa ugu, uo mbune Nesko. Icho ndi chindu, icho chikukumbikwa, kujikizganga taveni pandazi pa chiuta, kumzomerezganga chiuta kutu watevete mwa ise. Tikwenera kupanga chua wachikuru ya yi, nyengo zinyake umumlimu wakayoyera, iyo wakaruta kumunda na ngoro yake. Ndipo nyengo yiri yose para iyo wakafika pa bampu, iyi ikapanga wakachiwawa, ndipo chikarutirira. Kweni para iyo wakati wawirako, iyo wakafika pa bampu lenirira, ndipo ikapanga chiwawa chirichose yayi, chifuwa iyi ikazura na vindu viweme. Teora ine mkwanagana kuti icho pafupi ndi UNESCO. Wanani kuti ise tizuzgike na vindu viweme vya chiuta, mwakuchipasu cha mzimu chimanyikwe mwa ise. Umo iyo wangyo yira chumene za Wakorintu 13 kura. Ndipo umo kuti nangawuri ine nkupereka tupirane kutire wacheke na kuva na vindu vyose ivi. Ndipo ndirije chitemwa ndiri kantu yai. Chikundi pindulira kantu yai ine. Wanani ise tikukumba kuti tichite icho. kuruska vindu vyonse ndi miyoyo yithu tavene kuti ise tamkufumbika panthazi pachiuta. Wonani, ichi ndiwe ukuruta kuchanya. Ntha kuti kwali ine nkuruta, panji iyo ukuruta, ichi ndiwe ukuruta. Wonani, ndipo iwe danga. Ndipo iwe kuenera kuti unozike ichi na kuiza kuchikizga panthazi pafumu. Ndipo ine nyengo zose ndiri kusanga kuti munthu uyo kuchikizga yomwene ndi munthu uyo chiuta wakumukwizga. Para imwe masanga munthu uyo nganga yake ili mchanya. Ndipo kumanya chilichose. Ndipo imwe munga mpatira chilichose yayi. Ndipo iyo ngwa mtafu. Ndipo inya uyo ndi munthu uyo wakufika kulikose yayi. Kweni imwe mumsange munthu uyo kuchikizga yomwene ndipo wakwenda makuchikizga. Ine nkaiwa yanga kumanarumi zivalinyake. Uyo wali kuyamba wakampingo kumtunda ku wakafumama mbungwe ilo likavako. Ndipo inya ndi mbali boze. Ndipo mpingo ula uko iwo wakava na mpingo ukuru kula kwa nyingo itali. Ndipo fumo yiri kumtumbika iyo. Ndipo vandu wakafika pamaro kuti iwo wakakumbanga kuti wachitenge ngati manyake vose wa iwo. Ndipo wakakumbanga kuti waupange uu kuwa bungwe. Ndipo para iwo wakati wachita ichi mbwenu pa Kristo kuchikizga vara mkati mura wakachikumba yai icho. Umoyo wa wose iwo wakasambizgika kuleka kuchita ichi. Ndipo iwo wakafumamo muu. Sona iwo warina guru, ndipo fumu ya watumbika iwo, mpaka iwo wakuyamba kuyandana, ufika kumaroga kuru sono kamozasu. Ndipingo sono uwa mkunjira hapa fupi 4, panji vandu 5,000, ndipo iwo wakuyandana aso. Ndipo iwo wakiza kwa ine, ndipo wakati, Bare Branham, ngakarankanira uko mofesi, ofesi ya charichi zivarinyake. Ndipo iyo wakayoya, yumoza kwa varongozge, Bare Carson na iwo, wakati, kasi ise tichite vichi, ine nkati, sanga ni mwanarumi kuti wave muliska uyo walije mbili yiri yose mbungwe liri rose. Uyo ndi mwe menadi, wakufikapo, wachitemwa, mbari wakuchikizga uyo wakukara umoyo. Chivuta wachitenge vinyake vyose vya ichi, uonani. Ine nkati, muliska mweme uyo walige sikenge wakamberere, na kuwa wakuchikizga na vintu, chivuta wachitenge vinyake vyose. Usange imwe, ntamu nyake wakumanya vyose wafike, wavikenge ichi mudongo soro, nipo ichi chikwenara kuwa mantivura umu na kudumulanga vintu. Ine nkati, ichi chikwirenge nchito yayi, imu mujipereke waka kuichi. Ndicho ichi, chikavachiri chose mumpingo chikwenara kuwarela nako pamoza, nipo imu mkwenara kuti musunge maroginu ga ichi. Ntewara ise tikuona nyengo iyo ise tikukaramo. Ise panyake tingawa kufupicho mene kuruska umo ise tukanaganira kuti ise tiri. Sono ise tikumuonga mbare veru, tikuchita yayi ise. Fumo yukutumbike iwe mbare veru, yewo. Ndipo ise tikuonga fumo pakutijegira ise otenga ukuru uu siku uu. Ndipo ine nangupokira karata, maminitika choko gajumpa. Yumoza wabalongose wangu wana chinyake chakuti wayewoye muloto. Usange iwe ungalimba waka ichi kwa ine mlongosi, ine ndi, iyo wamupa iyo maroto ganyake au nganeneska chumene. Ise tukukalira maroto gariwose yayi. Kwa ini para aga anga kufuma kwa chivuta, ise tukumba kutimanye kutindi chivuta wakuyowoya kwa ise. Ngati chirichose kuyowoya nga maririme, ise tukugomezga yayi ichi. Kweni para kuliko kumasulira kwa fika uko kukutipalira ise kutichinyake chichitikenge, ise tukuchiwona ichi chachitika. Ndiwara ise tikuwanga fumu pa ichi. Mkuona? Ise tikukumba kuti uu yendenge makora, mwachitemwa, ndipo mdongo soro rafumu. Ndiwara kumbukira ni waka, kutikawalinu panyake lingaba springi ikuru, panji ichoko, munwe unyake uchoko, panji kabachinyake chichoko, panji kakutore skira, chirichose icho chingavako. Panji ingava minwe ya koroko, iyo yikupara nyengo. Kweni ichi nchichi, ichi chikutolira ise tose kutiviteranga pamoza mchitemu na evangeli la Yesu Kristu kuti ichi chichitike. Gana gana ni waka, usange vya wanangwa ndi vikuru chomene, icho ise tikuchema mazaza. Ndipo paurosi wakati, nangauri ine ndiri na chipulikano chakuti ine ningasezika piri, ndipo ndirija chitemwa, ine ndiri kantu yayi. Gana gana ni za icho, ndipo nangauri ise tikuti inya, nangauri ine nkupulikiska. Ine nakumbanga ntena nkalimanya baiboro. Nangauri ine nkupulikisika vya mchindindi vyose vya chiuta. Wonani, ndipo kweni nangauri ine ningachita ichi. Ndipo ndirija chitemwa, ine ndirikantu yayi. Wonani, ine nichari ndafikepo. Wonani, chindu chaneko ndi temwa na chiuta, ndipo jikizigeni mwaveni na ichi. Sono mwakufikapo, pamanyuma pavirimika vyose ivi kuteveti na kuzingirira charu. na kuona nga vantu wa kupambana pambana. Ine ngeenera kuti ndi manye pa choko za chipata cha kuti ndi njirirepo. Ndipo usange ima mkukumba kuti mkafike patali na chihuta. Munga zomerezganga yae mzimu wa mtafu ufike pa imwe. Munga zomerezganga yae kupisa mtima kumfikeni. Parijekantu kwa liminyake wa chitavichi. Usange iwo vananga kupanga chimpindi kwa yae na mtu yura. Mkuona? Ima ya mube vachitemwa na vachisungusungu. Kumbukirani, chihuta wakamtemwa ni imwe para imwe mkava mkwananga. Ndipo usange mzimu wa chihuta ulima imwe. Ima mkumtemwa mtu minyake para iyo wa mnangirani. Wanani, warombere ni waka iwo, ndipo temwe nani yumoza na minyake. Kurusa chirichose, temwe ni chihuta, ndipo temwe nani yumoza na minyake. Ndipo mube vakuchikizga kwa chihuta na kwa yumoza na minyake. Ndipo chihuta watitumbikenge ise. Ndipo nchinonono kuyoyanga icho iyo wachitenge. Kena kanande para mpingu wa yamba kukura mchiverengero na kuyamba kuwa ukuru pachoko, panchi nyake ngati icho, devora iwo wakufumako kuchindu cheneko chira, chindu cheneko. Kasi ime mkumanya icho chikupangisa vindu ivi kuti vichitike, para ine ngati nda yamba panyinge kudanga, ndipo fumo ikawoneka kwa ine pamronga, ndipo ikandiparira ine icho, ndipo mbare vero wakachiwana icho, ine nkukomezga mnyuzi mkanada virimika vinandi vya jumpa. Huko mungero yura wafumu wakaonekera kwa ine pamronga kusika kura. Iji ikarembeka mu Associated Press kuvara kwa chirendo pamparazi wamba apo ngababatizanga. Ndipo imu mkumanya icho chikapanga icho. Paraise tikava na ungano wa muhema kusirika waka kwa mseu. Hema umu mkanjira pafupifupi over 2500. Paparazi kivakiza kufuma kurikose ndipo wakati mbale zanga kuno minitipira. Ine nkava waka minyamata nteura. Au mwanichi waka, ndipo iyo wakati, kasi iwo kuwasunga uri wantu awo mkuzomerezika na kumoza, iwo wakutemwana yumoza na minyake mpaka, ini ndiri kuonapo yae vandu wakutemwana yumoza na minyake. Ndifumu, hicho ndicho mpingo uu ukakazikikapo, wa uchiwute ula, chitemwa chapa ubari kwa yumoza na minyake. Ine nguvawona iwo wakura na mawoko yumoza na minyake, fuma papamaro, ndipo wakulira ngati vana, kutuwa patukane yumoza na minyake. Iwo wakati mwana yumoza na mwinyake chomene nteura. Ndipo ine nkarutanga kunyumba zao kuti nkava yendere iwo. Ndipo nyengo zinyake baiboro likava apo la kujulika la kuzumbwa na masozi. Kufika nyengo ya usiku uko vadada na vamama wakaungana pamuza. Ndipo vanavao vachoko vakarapasi vagwadapasi. Ndipo vadada na vamama pamakungono gawo kuliranga na kurombanga. Ine nkayimiriranga pamurgango na kulindizga na kulindizga na kulindizga. Ndipo iwo wakalekezga yae kurombanga. Ine mbwenu nkakarawaka pasi pa mastepu na kuyamba kuromba ndamwene kulindizganga iwo uonani. Ndipo icho chikavako. Ndipo iwo wakati mwana yumoza na minyake. Iwo wakati mwana yumoza na minyake. Ise kare tikayimiriranga na kuyimba sumu ya kare ira. Kutumbikike kukorera nako kukumangirira mitima yitu muchitemwa cha Ukristu. Wene na wene wa malingaliru wa babale ulingati wa kuchanya kura. Paraise tikupatukana tikutipaise kupweteka kwa mkati. Kwene tivenge nditu wa kulumikizana mumtima lipo tikugomezi gati za mkumanasu. Ine ngeo ya ichi na chimwime chikuru chomene mumtima wane kwa Kristu. Vanande wa iwo wa gonaturo mumadindi aga usiku uu. Kulindizganga chivuka chikuru chira uko ise tamkumanaso pamoza. Munga zomerezganga yae mzimura ufumepo pamaro aga. Usange uu ufumengepo. Ntawara ine nkupelira yae umumuliska winu wangavira ukumanya kuyogoya. Umwa iyo wangagaperekira makora mazgo ya chivuta. Mzimu wa chivuta wakwenye rezgeka ufumapo. Mkuona? Pala ise tingava na vindu vyose muwene na wene. Mwama sangana vana na kutemwana yumoza na minyake. Ntawara chivuta watevetenge na ise. Ndipo ise tukusanga nyengo kutivandu wakwiza ndipo wakuti. Usange ima mkukumba kuti muone mpingo uo ngo kuchikizganadi. Mpingo uo kumtemwa chivuta mkufikapo. Tafike niko kumtunda kura kukachisiyura nyengo imoza. Ndipo mkavawone iwo. Wonani kupererana uka iwo walinako pa imoza na minyake. Nchindi. Para ivangeri kuparazgika umava kuchindikira umuchiri chose chiriri waka mdongo soro. Inya, ntewara iwa wangamanya kulabisika na kuona ndi nyengo uri iseti kukaramo. Ima ya mwanenge mzimu wa chivuta ukwenda pakatipinu, vmanyukira vikuru na vya kuziziskwa na vindu vichitikenge. Usange chindu chikwenda pamoza, ichi chikupara nyengo. Kwenu usange ichi chikwenda yai, mbwenu nyengo yareka kwenda, iye parengeso nyengo yai. Ntewara usange iseti kukumba kumanya kasi ndi nyengo uri iseti kukaramo. Yamba nipo waka waliose kutepetanga pamoza mwivangeri. Kutemwa nanga yumoza na minyake kumutemwa chivuta. ndipo minwe iyo yenne yiparenge nyengo iyo iseti kukaramo. Kasi ima mkugomezika icho, nadi ameni. Fumo yimtumbikeni imwe chomene. Kuruwa ya isono, fikani sabata iyi, ndipo sange imwe mkumanyapo vandu vanyake varuwari au wafikenge, vapadireni iwo para iwo vakwiza. Yoyani, wakutemweka, ine kukumba kuti ndi kufumbe iwe, ise tivenge na kurumbira varuwari pa sabata mlenji kura paka chisi. Ndipo iwe ulikuwa muruwari paka nyingo, sono ine kukumba inya, ine kukumba kuti ndiruteko, ine nyingo zose na karangukumba kuti ndiruteko. Sono ine nkapulika waka utenga pa sabata usiku, fuma kwa mbali kura. Umoise tingavumbulira kwa nanga kwitu kwa imoja na minyake, na kurumbirana imoja na minyake, mwakuti ise tingachizgika. Yakobe 5, 14, 13, 14, 15. Wanani, kuti ise tukwenera kuvumbura kwa nanga kwitu kwa imoja na minyake, pambere ise tindafike nanga nkumachirisko, inya. Kuvumbura kwa nanga kwitu kwa imoja na minyake, na kurumbirana imoja na minyake. Mkuwana, wanani, icho ndicho nkanira ndende, icho iyo wayoyanga usiku uu. Kutitorera kuchisambizgo cha papiri mumariko 16. Vikani icho pamoza, ime mpokira ichi, pamanyuma machirisko ya kuchitika. Mwone ni Yesu, chinyake yae kweni mtoro umoza wachitemwa. Mkuwana, iyo wakaba chivuta wakuonekera. Iyo chivuta wakajuoneskera iyo mwene ma iyo. Nito chifukwa mintondwe na vindu vikachitika. Umoyo wake wakujikizga na umoyo wakujipereka. Kutu wafike pa kufuma kuwa chivuta, kuti wawe muntu pano pasi, kuti wamuoneske chivuta kuzira mwa iyo mwene. Icho ndicho chikampanga iyo, icho iyo wakava. Ine nyangazo sindiri kiyo ya kuti, icho chikampanga Yesu kuwa chivuta, kwa ine, chikava umo iyo wakajikizgira iyo mwene. Iyo wakava mkuru chomene, lipo kweni wakajikizganga chomene. Mkuona, uo mbunenesko. Fumo yimtumbikeni chomene imwe. Sono tienti imirire, ndipo yakuti tipatukirane. Tienti yezike waka iyo, iwe panyake ukuimanya iyi mlongosi. Yakuti kutumbikika kuwe kuranako uko kukumangirira. Tienti imbe iyo kamoza, mchitenge imwe, lipase chuni ise. Kutumbikika kukoreranako kukumangirira mitima yitu muchitemwa chau Kristu uwene na wene wa malingaliro avabale ulinga tiwa kuchanya kula. Sona apo isi tikuimba vesi la umaliro iri, yenti kora ina chansa imoza na minyake, para isi tikupatukana, dipo yoya ni waka, chivuta kutumbike iwe mbali mlongosi, inendiro kukondo chumene kubakuno na imwe usiku uu. Wanani, chinyake ngati icho, nteora imwe nganamukani. Sona tienti imbe iyi. Pala isi tikupa. Chivuta kutumbike iwe mbali Neville, chikuti paise kupweteka kwa mkati kweni ti vengenditu vakulumikizana mumtima ndipo ti kugomezga ti za mkumanasu. Umo ise tikumtemwera fumu Yesu tikuchita yai ise umo mpaka tizaka kumane, mpaka tizaka kumane pamarundi wa Yesu. Mpaka tizaka kumane, mpaka tizaka kumane, mpaka tizaka kumane, chivuta wawe na mwe. Mpaka tizaka kumane su. Tienti jari maso gitu, nipo tiimbe waka iyo mumzimu sono. Mpaka tizaka kumane, mpaka tizaka kumane, mpaka tizaka kumane, pamalundi ga Yesu. Mpaka tizaka kumane, mpaka tizaka kumane, chiuta wame na mwe, mpaka tizaka kumane. Manesu. Sono na mitu yitu ya kusindama, ese ndise wakavana, vana vachuta, tiyenti ngungute iyi. Oo, umo icho chikuzisikira mzimu wa chivuta kwa ise. Kasi imwe munga gana gana mazivakakale para iwo waka karapasi pa maribwe. Chivuta wave namwe mpaka tiza kaku manesu. Na mitu yitu ya kusindama ine ndifumbenge usange mbali alene kumanyuma uko. Mbale mupya pakati pitu, usanga iyo wangatifumesika ise na lizu la Lurombo, mbale Allen.